nankalungizwe mama kuyafiwa kulelizwe mama kuyafiwa kulelizwe ngishiya kulona senkathele ngilesizwe mama lapho kona nankalungizwe mama kuyafiwa kulelizwe mama kuyafiwa kulelizwe ngishiya kulona senkathele Mama wami lapho kona ngiyakhumbula Lapho lele kona mawusu ngikhumbule Impila yikho lula kodwa ngiyakhuleka Zama ukukhohlwa ngawe kodwa ngiyahluleka Impila inzima ngizabalaza ngapha ngifuna imali Ngapha wena ungishiyile ngase ngikhale kubani Thando obunalo mama angisoze ngalikhohlwa Inhlonipho nginike yona nayo nisekhona Bakhala badala wahamba ngisemncane Sesidele isikhathi mina ngagcina ukukubona Sengikhulile manje bheka ngindoda ngempela Khululeka lapho khona ngisazophumelela Ay ngisazophumelela 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 Mama lapho khona ngikalungizwe Mama kuyafiwa kulelizwe Mama kuyafiwa kulelizwe Ngishiya kulona senkathele ngilesizwe Mama lapho khona ngikalungizwe Mama kuyafiwa kulelizwe Mama kuyafiwa kulelizwe Ngishiya kulona senkathele ngilesizwe Ayikho enye into ebuhlungu ukudlula ukulahlekela umzala Bese kuba buhlungu ubona umntwana eshaya umzala Hayi bantu abasha bengicela sihlonipha abazali Ubonge uNkulunkulu esemgcinile unaye ekhaya Umuntu owenza isiciniseko ukuthi ulale ekhaya Kuyafiwa kulelizwe siyakhala uNkulunkulu usikelela nabantu abadala Usigcinele bona nathi sikhona ukubabadala Mama lapho khona ngikalungizwe Mama kuyafiwa kulelizwe